l'adorer.
Vous lui apportez l'honneur et la louange. Prosterner avant d'adorer. Nous avons ensemble le psaume 119:50. Mon devoir, ô Seigneur, je le confesse.
Witeka niwe mugabane wanje navuze yuko nzitondera amagambo yawe. Aya ni amagambo y'igiciro cyinshi, ndatekereza ko umuntu wese uyasomye akwiriye kwisubiramo akayatekerezaho. Hano uyu muntu w'Imana aravuga mu Gifaransa ngo Uwiteka, inshingano zanjye ndazatuye ni ukwitondera ijambo ryawe no kuzigenderamo. Ndatekereza yuko bitari inshingano z'uyu muntu w'Imana gusa wavuze aya magambo, ahubwo ndatekereza yuko umwuka w'Imana yabiyoboye atyo ku buryo yabashije kumenya ko inshingano ze, umurimo we nk'uko byanditswe hano, ari uwo kwitondera ijambo ryawe. Ndatekereza yuko natwe niba turi abizera nuko biri, natwe dushobora kuvuga aya magambo buri umwe wese ku ruhande rwe, ati inshingano zanjye Uwiteka we ndazatuye ni kubaha ijambo ryawe. Benshi wenda se bajya bavuga bati mwami mvugisha, vugana nanjye, kora iki. Ariko ikibazo kiza hanyuma ni iki: iyo Imana yavuze, mbese amagambo yayo ashyirwa mu bikorwa, cyangwa se umuntu yikomereza inzira ze bwite? Icyo nicyo dukwiriye gutekerezaho. Uyu muntu w'Imana yari afite muri we icyifuzo cyo kubaha, cyo kugendera mu ijambo ry'Imana, kandi mu bikorwa, mu ngiro. Natwe muri twe harimo icyo cyifuzo cyo kumvira ijambo ry'Imana, kuryubaha, kurigenderamo. Icyo cyifuzo gikwiriye kuba muri wowe nanjye, kuko nitutumvira, iyo tutumvira ijambo ryayo, ntidushobora kwiyita ko turi abayo, turi umwandu wayo. Kuko umwami yaravuze ati, intama zanjye zumva ijwi ryanjye, maze zikora iki? Zirankurikira. Bakundwa, niba turi intama z'Imana, niba twarumvise ijwi ry'Imana, nta kindi twabasha gukora kitari gukurikira iyo nzira. Benshi bashobora kuvuga bati Imana ntabwo yavuze, Imana ivuga muri uburyo. Tuzi yuko Imana by'umwihariko muri iki gihe cyacu yavuze, kandi kwivugira mu ijambo ryayo ryera. Kandi Imana ntivuga uko wowe ubishaka cyangwa njyewe uko bishaka, kandi yihishura uko yo ibishaka, ndetse ikihushurira uwo ushaka. Wowe nanjye ntidukwiriye kuba twayibwira uburyo igomba kwiyerekana, kwihishura, kwigaragaza. Nahayo kubikora. Izi uburyo igomba kwihishuramo, izi uwo ikwiriye kwihishurira, n'uburyo ikwiriye kubikora. Si bikureba wowe nanjye ngo tuyitegeke ibyo igomba gukora. Ibigomba gukorwa ni ibivugwa hano muri uyu murongo. Ibyo uyu mugabo avuga Zaburi 119 umurongo wa 57, ati Uwiteka ndabyatuye inshingano zanjye ni ugukora ibyo antegetse. Muri iki gihe ijambo ryayo ryashyizwe ahabona, yatuye icyobora mu ijambo ryayo mu buryo budasanzwe. Yaduhishuriye ijambo ryayo n'imigambi yayo mu mbaraga nyinshi. Ubu igisigaye de l'observer, de la mettre en pratique, de lui obéir. Nukurigenderamo nukuryumvira izo nizo nshingano zawe izo nshingano zanje ikigano zanje tizo gutunga undurutoki no kureba uwundi gurebe niba yubaha ijambo ry'Imana. Ahubwo inshingano ni ukureba niba ahubwo njyewe nje nubaha ijambo ry'Imana nje ku ruhande rwanjye mbega meze nte imbere y'Imana. Hariho benshi bari aho bacira abandi urubanza gusa ngo icyo bari cyo, ariko ibyo ni iki? Ntabwo bireba ubwabo uko bo bameze. Mbese si ngombwa, si ingenzi ko twireba ubwacu uko tumeze? Kandi ndatekereza yuko nta mwanya ugihari wo kugira ngo ducire abandi urubanza, ahubwo hari byinshi byo kwirebaho na byinshi byo gukora ku bwacu. Uyu murongo wo kuri njya mbere y'igiciro cyinshi, kandi ndatekereza ko udukora ku mutima, kuko aho niho Imana iri kutuvugishiriza uwe nanjye uyu mugoroba. Kandi niba ari nabo byaba ari umurongo umwe yatweretse, apfa kuba gusa ari ijambo ryayo. Uyu muntu w'Imana ntabwo yivuga ubwe, ariko ndizera rwose ko guhishurirwa kwavuye mu ijuru maze kurabimuhumekera, ku buryo wowe nanjye uyu mugoroba uyu murongo dushobora kureba nkabasha kwisuzuma kugira ngo menye ko ari uko meze cyangwa ko nameze. Inshingano zanjye, umukoro wanjye ni uwuhe? Uwawe ni uwuhe? Ndatekereza yuko twese dufite uwo mukoro umwe, uwo kwitondera ijambo ryawe, amagambo yawe. Kubw'ibyo umwami adufashe, ubwacu nta nubwo tubishoboye, ariko uwadufashije tuba dutabawe. Adushyigikiye byose biragaragara, birasobanuka. Nitwa dushobora gushimira Imana. Ku murongo wa 58 noneho ngo njya ngushakisha umutima wose kundebana urukundo. Mbabarire nk'uko ijambo ryawe ryasezeranije. Murabona aba bantu b'Imana bakomeye ntabwo bavugaga ibibonetse byose babica hejuru, ahubwo aravuga ati nkwingingisha umutima wanjye wose, niko avuga. Bakundwa, mbese twebwe twabivuga dute? Dukwiriye kuyinginga dute? Simbizi. Ariko se ahari hari igihe tutanayinginga rwose? Mbese ntihari n'igihe tuguma twifunze iminwa yacu n'amaso yacu byose bikabumbwa imbere yayo? Mbese si uko biri? Twese dushobora kwisuzuma. N'umutima wanjye wose ndakwinginga, nkwingingisha umutima wanjye wose, ngushakisha umutima wanjye wose, umbabarire nk'uko ijambo ryawe ryasezeranije. Mbese yasezeranije kutugirira ubuntu, yarabidusezeranije. Amasezerano y'Imana ahoraho iteka ryose, agumaho. Ibyo yasezeranije ku musaraba yabishyizeho ikimenyetso, abihamye iteka. Murongo wa 59 ndantekereza inzira zanjye, ngahindurira ibirenge byanjye ku byo wahamije. Bakundwa, hari se natwe dukwiriye gutekereza ku nzira zacu zose maze tugasubiza amaso inyuma. Hanyuma uyu muntu w'Imana aravuga, nyuma yo gutekereza yahindukije ibirenge bye, intambwe ze azerekeza mu bihamya by'Imana. Ndatekereza yuko nta kindi dusigaje kitari ugukora dutyo. Umurongo 59 natekereje ku nzira zanjye. Mbese wigeze utekereza ku nzira zawe ku buzima bwawe bwose? kuko uko biri kose ni bugufi. Uyu munsi turaha, ejo dushobora kugenda, ibyo bishobora gushyika vuba cyane, turabona ko byose byihuta. Ariko nidutekereze ku nzira zacu. Aravuga ati, nagarura ibirenge byanjye ku bihamya byawe. Kuri Imana itadufashije kwerekeza intambwe zacu mu ijambo ryayo, atari intambwe zacu gusa, imitima yacu, ibitekerezo byacu, byose tukabyerekeza ku ijambo ryayo, icyo gihe byose biba bigenda nabi. Ariko ishimwe ribe iry'umwami wacu, arashaka kudufasha, arashaka kutugirira ubuntu muri aka kanya, ndetse nubwo hari igihe ibigeragezo biza, akaba ari ibintu bitatunejeje, twakwifuje ko ibintu byose bigenda nta kibazo, ariko byose ntibigenda neza gutyo mu buzima. Hariho ibintu byinshi bishyika mu buzima bwawe, mu buzima bwanjye, mu buzima bw'abandi benshi, ariko niyobore intambwe zacu n'ibitekerezo byacu ku byo mu byo yavuze. Icyo gihe bakundwa, byose bizagenda neza. Ndatekereza yuko tugomba kuyisenga n'umutima wacu wose, tukayizamurira icyubahiro n'ishimwe no muri aya masaha y'umugoroba. Reka duhaguruke tubikore hamwe twese. Mana ikiranuka, tugushimiye n'umutima wose, iturutse imbere h'imbere muri twe turakwambaje. Mana ikiranuka, kimwe n'uyu muririmbyi wa Zaburi, n'umutima wanjye wose ndakwambaje. Mana ikiranuka, byere kuba amagambo gusa, ahubwo n'umuntu wacu w'imbere, umutima wacu wose, ube ubirimo koko n'uyu mugoroba, mu gihe utuvugishiriza mu ijambo ryawe ryera. Mwami, wiyerekana mu buryo bwawe wagereye, wibikiye. Mwami, turakwinginze utugirire ubuntu, ugirire imbabazi, ugirire impuhwe nk'uko wasezeranije. Mwami, wasezeranije kuzabana natwe twese iminsi yacu y'ubuzima yose, aho twagiye kure yawe. Mwami, dusange wongere uyobore intambwe zacu, imigendere yacu, ubyerekeze mu bihamya byawe. Ni icyifuzo cyanjye n'isengesho ryanjye mugoroba, kandi nizeye ko ari nacyo cyifuzo cya bene data n'abashiki banjye. Twese tugirire ubuntu ngo twubure turarame abari wowe dutumbira uyu mugoroba, ngo kandi tukuzamurire icyubahiro, ishimwe no guhimbazwa ku bwa byose, kuko uri Imana yacu, wavuganye natwe, n'ubu uravugana natwe nanone. Mbega uko ari ubuntu bwinshi, mbega uko ari urukundo utwereka buri munsi, buri gihe cyose, buri kanya kose. Mwami, aho duteraniye hose turagushimiye, turanagusabye uduhe umugisha umugoroba, uhe umugisha na mwene data uza kubwiriza ijambo ryawe umugoroba, natwe twese abaje kwakira ijambo ryawe uduhe umugisha. Kuramwa icyubahiro bibe iby'izina ryawe ryera, biturutse mu ndiba y'umutima wanjye. Haleluya, amen. Mu masaha nk'aya ni byoroshye kugira icyo umuntu avuga. Nasomye Zaburi y'ijana na cumi n'icyenda imirongo mike, mumbabarire, ahubwo muri Zaburi ijana na cumi n'icyenda nabonyemo imirongo runaka igumya ivuga ku ngingo imwe, ihora isubiramo ijambo ry'Imana, ijambo ry'Imana. hatari ijambo ry'Imana nta na kimwe cyajyaga kubaho no mu kuremwa nta cyari kubaho ni nako no mu itorero nta jambo ry'Imana nta cyaba nta na kimwe cyaba ibintu byose biba hashingiye ku jambo ry'Imana Imana yaravuze biraba ibyo Imana yavuze byose byose byabayeho niba dushaka kubona gusohora ku ijambo ry'Imana dukwiriye kwizera ibyo yavuze ibyo yasezeranije twashoboraga gusoma hano imirongo myinshi muri zaburi ndende kurusha izindi hano haravuga ku murongo wa 17 zaburi 119 murongo 17 ugirire neza umugaragu wawe kugira ngo mbeho nitondere ijambo ryawe cyase ngendere ijambo ryawe tumanitse kure hepfo muri zaburi turimo n'ubundi ku murongo wa 38 haranditswe ngo ukomereze mu gifaransa ngo usohoreze umugaragu wawe isezerano ryawe rigamije ko tukuba unkureho umugayo ntinya kuko amateka yawe ari meza cyangwa kuko ibyo wategetse ari agakiza murongo 40 dore njya nifuza amategeko wigishije nuko unzure cyase umbesheho mu gukiranuka kubwo gukiranuka kwawe umurongo 49 n'uwa 50 wibuke ijambo wasezeranije umugaragu wawe kuko wanyirije cyangwa se wite kugusohoza ijambo wasezeranije umugaragu wawe kuko ari ryo niringiye iki nicyo kimara umubabaro mu makuba yanjye no mu byago byanjye nuko ijambo ryawe ryampaye ubugingo ibitekerezo by'Imana by'ijambo ry'Imana biragaragara hose mbese umurongo wa 38 twawitayeho twawitse ku mutima gusohoreza umugaragu wawe isezerano ryawe rigamije ko tukubaha gusohora kw'amasezerano y'Imana ntabwo agamije yuko wowe nanjye batwumva cyangwa tubona gusohora kw'amasezerano y'Imana agamije yuko Imana ihabwa icyubahiro yubahwa itinywa kandi nkuko twabisomye hano ku murongo 57 inshingano zanjye umukoro wanjye ntabwo ari umukoro w'abatizera ahubwo ni uwabo Imana yavugishije abakiriye isezerano abakunze ijambo ry'Imana baribitse umutima wabo abo ni bo bibwirwa hano Dawidi yari wenyine twe twabazwe hamwe nabo kubw'ubuntu kuko natwe kubw'ubuntu bw'Imana yavuganye natwe yaduhaye amasezerano dushobora kuvuga ibyo Dawidi yavuze hano Zaburi 119:57 Uwiteka natuye umukoro wanjye nuwo kubaha ijambo ryawe 58 n'umutima wanjye wose ndakwinginze ngirira imbabazi kuko isezerano ryawe rivuga 59 natekereje ku nzira zanjye mpindukiza intambwe zanjye mu byo wahamije 37:37 avant d'être humilié ntarababazwa mbere yo guca bugufi narayobaga niko mu gifaransa bavuze ariko ubu noneho nitondera ijambo ryawe umurongo wa 81 umutima wanjye ugushwa isari no kwifuza agakiza kawe ariko nirigira ijambo ryawe cyangwa se ntegereje ijambo ryawe amaso yanjye amarwa no kwifuza ijambo ryawe nyivuga nti uzamara umubabaro ryari noneho murongo 89 witeka iteka ryose ijambo ryawe rihoraho mu ijuru rihamye
une lampe à mon pied.
Murongo.
Une lumière sur mon sentier.
Ugisha na gatanu jambo ryawe nitabaza ry'ibirenge byanje n'umucyo umurikira inzira yanje. Dushobora gusoma n'umurongo w'ijana na 47. Janzinduka umuseke utaratambika ngataka natabaza n'ijwi rirenga. Ni amagambo yawe ijambo ryawe niryo niringira none umurongo w'ijana na 54 umburanire uncungure umugingo w'ishya nk'uko isezerano ryawe rivuga none umurongo w'ijana na 63 ibikubiye mu ijambo ryawe byose ni ukuri kandi amateka yawe yose yo gukiranuka ahora hiteka ryose hadasigaye na rimwe jamutatu na rimwe abakomeye abatware bajya bangerageza cyase bandenganyiriza ubusa ariko amagambo yawe niyo ahindisha umushyitsi umutima wanjye jamutatu na kabiri nishimira ijambo ryawe nkubonye iminyago myinshi mbese ibi si ibintu bihebuje cyane nongeye gutekereza ku mugoroba wo ku wa gatatu kadusubiremo gusoma imirongo ibiri hanyuma tujye mu itangiriro wenda tunagaruke mu isezerano rishya muri Yesaya igice
si vous avez de la bonne volonté
Yesaya 1:19 nimwemera mukumvira muzarya ibyiza byo mu gihugu ariko nimwanga mukagoma inkoti zabarya kuko akanwa kuwiteka ariko kabivuze nashakaga gusoma ibya Aburahamu ubwo yatambaga Isaka havuga ibyo kubaha kumvira n'umutima ukunze ntabwo yabyanze ntabwo yinangiye yumviye Imana maze ibyo bimubera gukiranuka n'agakiza bimubera ibyo ari kwifuza byose by'iteka ryose hano ndasoma ku murongo 15 mu itangiriro 22 murongo
15
maze marayika arongera ahamagara Aburahamu ari mu ijuru aramubwira ati 16 ndirahiye uko ni kuwiteka avuga ubwo ugenjeje utyo ntunyime umwana wawe w'ikinege 17 kubw'ibyo nzaguha umugisha nzawuguha no kukugwiza nzagwiza urubyaro rwawe ruhwane n'inyenyeri zo mu ijuru kandi ruhwane n'umusenyi wo mu kibaya cy'inyanja kandi urubyaro rwawe ruzahindura amarembo y'ababisha barwo ibi byabereyeho gusa impamvu byabaye ni ukubera ko yumviye maze bigatuma biba isezerano rihabwa muri rusange abantu bose kimwe na Aburahamu bayumvira bakayizera hatarimo kwigomeka hatarimo kutumvira ahubwo bumviye bakizera umwami ntabwo bazahaga umugisha gusa ahubwo bazanahindura amarembo y'ababisha babo bazayagabana bazayatwara iryo ni isezerano Uwiteka yatanze iyo tubitekerejeho amasezerano y'Imana yose ni ukuri ndatekereza ku bwoko bwa Isirayeli cyane cyane mu gihe kimwe cyihariye ubwa mbere ubwo bari mu bunyage i Babuloni ubwa kabiri muri iki gisekuru ubwo bamenyaga ko igihe cyabo cyo gusubira mu gihugu cy'abasekuruza gisohoye natekereje ku buryo banze bumvise bigaragambije bakumva barambiwe ako gahato bumva muri bo icyo gihamya kuko igihe cyabo gisohoye ati twumvise icyo gihamya muri twe turi ubwoko bw'Imana kwagenewe guhindura ababisha bacu ntabwo ababisha bacu bagenewe kudusiribangisha inkweto zabo kudukubitisha ibiboko n'inkoni zabo ahubwo twebwe icyo twatoranirijwe twagenewe ni ikindi byo nabitekerejeho natwe nk'ubwoko bw'Imana ntitubereyeho ko umwanzi wacu adusiribanga ahubwo twatoranirijwe kugira ubutware ku byo umwanzi byo aturwanisha byose ibyo nibyo umwami avuga yavuze ati bahaye ubutware ku mbaraga z'umwanzi zose Luka 10:19 kandi umwami aravuga ati muzakandagira inzoka na sikoropiyo ntacyo zizabagira tukwiriye kumenya yuko bitari mu bushake bw'Imana ko imbaraga z'umwanzi zidutegeka zitujya hejuru hari igihe twumva dushaka kwigaragambya mo imbere mu mutima tukavuga tuti mwami ntibigishoboka si wo murage wanjye si nawo wacu umwami nanone aravuga muri Zaburi 110 ku murongo wa mbere ngo icara iburyo bwanjye kugeza ubwo abanzi bawe zabahindura intebe y'ibirenge byawe kandi tuzi yuko ayo magambo yose agomba kuba ari ay'ukuri tuzi ko ari ay'ukuri ariko agomba guhamirizwa ko ari ukuri itorero ry'umwami ryatoranirijwe kase ribereyeho gukomeza umurimo umwami yatangiye we umutwe twebwe umubiri yaciye inzira yagoroye inzira tugomba kwigenderamo ku bijyanye n'ibyo ijambo ryo mu muhanuzi Yesaya ryampaye kumva yuko Imana yari yarahaye Aburahamu umutima wumvira abantu bose bashobora kwizera hanyuma bagahagarara bakaguma hamwe bakaguma batava aho bari ariko Aburahamu yarizeye hanyuma arumvira akora ibyo Uwiteka yamubwiye gukora nuko marayika Uwiteka arongera amuhamagara ubwa kabiri ku 15 itangiriro 22 Uwiteka aramubwira ari mu ijuru ati ndirahiye ni ku Uwiteka avuga ubwo ugenje utyo nzaguha
cela vaut devant moi dans le ciel et sur la terre. Rien de tel ne s'est jamais produit auparavant.
Oui, teka. Yari rahiriye kandi
allégorie du Christ qui a
ibyo nibyarigeze bibaho icyo gihe ibyo byabaye byari gushanyo bigaragaza umwami wacu wikoreye umusaraba nkuko Isaka nawe yikoreye inkwi yashyizweho igitambo arabyikorera arabyijyanira mu gihe yabazaga se ati mbese ko mbona inkwi yari n'umuriro wari inama y'igitambo yo irihe nuko Aburahamu aramusubiza ati Imana iribonera igitambo twese iyo nkuru turayizi noneho n'umubiri we muri marayika Uwiteka hano yigaragaza aravuga ati ndirahiye ni ku Uwiteka avuga ku murongo 16 kuko wangenje utyo ntunyime umwana wawe w'ikinege 17 nzaguha umugisha ndetse urubyaro rwawe nzarugwiza cyane ruhane n'inyenyeri zo mu ijuru kandi ruhane n'inyenyeri n'umusenyi wo mu kibaya cy'inyanja kandi urubyaro rwawe ruzahindura amarembo y'ababisha barwo nta kundi byanera niba twizeye niba twumvira kandi nidukora iby'Imana ivuga mu ijambo ryayo iri sezerano riratureba ntidushobora kwiyambura inshingano kimwe n'uko n'Imana nayo itakwiyambura itakwibuza izi nshingano zayo yihaye yarabivuze kandi uko yabivuze niko biguma mu buryo bw'umwuka turi urubyaro rwa Aburahamu kandi tugiye mu isezerano rishya mbega isezerano rihebuje Imana yatanze ikaribwira ubwoko bwa Isirayeli kababwira abo icyo bari bo nuko bari ndashaka gusoma mu byakozwe n'intumwa igice cya gatatu amagambo yo mu gice cya gatatu cy'ibyakozwe n'intumwa uhereye ku murongo wa 25
vous êtes les fils des prophètes
namwe muri abana b'abahanuzi kandi muri abisezerano Imana yasezeranije na ba sekuruza wanyu ubwo yasezeranyaga Aburahamu iti mu rubyaro rwawe nimo imiryango yose yo mu isi izaherwa umugisha Imana yahaye isezerano Aburahamu rireba amahanga yose yo mu isi niba dushaka kuvuga neza ibintu uko biri dore icyo ibyo bisobanuye ku bwabizera ubukuri bose bo mu moko yose bo kimwe na Aburahamu bakora ibyo Imana yategetse bakabikora mu kumvira kuva mu kwizera hano ntago bavuga amoko yose ahubwo haravugwa ubwoko bw'Imana bwose bugizwe n'abo mu moko yose mu ndimi zose n'amahanga yose kandi niba ibyo twara byumvise nuko natwe turimo igihe dusomye isezerano Imana yasezeranye ntabwo dutekereza ku tangiriro 22 ahubwo twibuka kuva 20 aho Uwiteka Imana yamanutse ku musozi Sinayi niho amategeko yabereye Sinayi hano umuntu w'Imana intumwa igarutse kuri Aburahamu maze hagarara imbere ya bene wabo abayuda ku mwaka wa 25 cyakoze ni numwa igice cya 325 namwe muri abana babahanuzi kandi muri mu isezerano Imana yasezeranije basekuruza wanyu ubwo yasezeranyaga Aburahamu Imana yari yarageranye isezerano na Aburahamu muri Aburahamu na Aburahamu hamwe na Isaka na Yakobo hamwe n'urubyaro rwose ku mana byari ikintu kiriho Imana yo yarebaga n'ibitaragaragarira amaso kuko byari mu bigize umugambi wayo w'agakiza k'Imana. Pawulo abisobanura mu buryo bwihariye mu Bagalatiya igice cya gatatu na gice kirusha icyo isezerano rishya hose muri biriya hose gisobanura umumaro n'ubusobanuro bw'amategeko ubuntu n'umugisha nk'uko yabikoze mu Bagalatiya igice cya gatatu mu buryo bwumvikana rwose kandi muri make ku murongo wa gatandatu haravuga Bagalatiya gatatu ngo ariko nk'uko Aburahamu yizeye Imana bikamuhanirizwa no gukiranuka mumenye yuko ari nako abiringira mu gifaransa ngo abizera mu kinyarwanda ngo abiringira kwizera ari bo bana ba Aburahamu kuvuga ngo abana ba Aburahamu n'abizera cyangwa abizera ni bo bana ba Aburahamu kandi nibo ibyanditswe bisohoreraho nibo umurage ureba nibo basohorerwaho n'ibyo Imana yavuze nanone hano haravuga ku murongo wa 8 Bagalatiya gatatu ngo kandi ibyanditswe byamenye bitaraba yuko Imana izatsindishiriza abanyamahanga kuko bizeye maze ibyanditswe bibwira Aburahamu ubutumwa bwiza bw'ibitaraba biti muri wowe nimo amahanga yose azaherwa umugisha ndugwa cyenda nuko abo mu kwizera cyangwa se abafite kwizera bahanwa umugisha na Aburahamu uwizera Imana ntabwo yabwiye Mose ngo muri wowe nimo amahanga yose azaherwa umugisha Mose yatanze amategeko kandi amategeko yemeje abantu igihano kandi igihano tuzi icyo ari cyo ni urupfu Imana yashatse gutanga umugisha muri Aburahamu Imana yakoresheje Aburahamu kugira ngo atambe Isaka ho igitambo kugira ngo yerekane hano umwana aratanzwe y'igitambo kugurupfu ariko hano hariho umuzuko hariho ubugingo bushya Imana izitoranyiriza igitambo nuko Aburahamu ashatse kwica umwana Isaka nibwo Uwiteka yaranguye n'ijwi bwa mbere ngo wibikora iyo nkuru twayisomye mu kanya nuko muri Aburahamu zahira amahanga yose umugisha ku murongo wa 7 ngo nuko rero murabona yuko abizera ari bo bana ba Aburahamu ntabwo ari Mose amategeko yazanywe na Mose amategeko ashinja umuntu icyaha amategeko muri ubwayo ntabwo ari umugisha ukomeye utito ahubwo ni umuvumo utitondera amategeko aravumwa ushobora guhita tuyisoma ubu ngubu ku murongo wa 10 ngo abiringira imirimo itegetswe n'amategeko bose ntibivume kuko byanditswe ngo havumwe umuntu wese udahirimbanira ibyanditswe mu gitabo cy'amategeko byose ngo abikore gutegeka kwa 2:27 umurongo wa 26 none hano umurongo wa 11 hagati ya gatatu ngo bigaragara yuko ari nta muntu utsindishirizwa n'amategeko imbere y'Imana kuko ukiranuka azabeshwaho no kwizera umurongo wa 12 nyamara amategeko ntagira icyo ahuriyeho no kwizera ariko rero uyakomeza aravuga ngo azabishwaho nayo 13 Kristo yaducunguriye kugira ngo dukizwe umuvumo w'amategeko we ahindutse ikivume ku bwacu kuko byanditswe ngo havumwe cyangwa se umanitswe ku giti wese ni ikivume umurongo 14 kugira ngo umugisha wa Aburahamu ugere no ku banyamahanga bawuheshejwe na Yesu Kristo kandi kubwo kwizera tubone umwuka wasezeranijwe Imana yacu Imana ihebuje Imana izi byose ibintu byose yarabibonaga uhere mu iteka ryose murabona ibyari byo muri Aburahamu ntabwo ari ubwoko gusa ntabwo ari ubwoko bumwe ahubwo amoko yose yo mu isi yose niyo agomba guherwa umugisha muri we hano mu Bagalatiya ya 3 ku murongo 13 turabwirwa ngo Kristo Kristo yahindutse umuvumo kugira ngo adukize umuvumo uzanwa n'amategeko kuko byanditswe ngo umanitswe ku giti wese ni ikivume kugira ngo umugisha wa Aburahamu ugere no ku banyamahanga bawuheshejwe na Yesu Kristo ngo maze ngo duhabwe kubwo kwizera duhabwe umwuka wari warasezeranijwe tubuhawe tubihawe no kwizera biturutse mu kwizera iryo ni isezerano Imana yatanze biravugwa mu buryo bwumvikana rwose kandi ibiri kubiye mu iryo sezerano turabibona ari byo Imana ishaka kutubwira ni mwebwe isezerano risohoreraho mushobora gusoma Baroma igice cya 9 ku murongo wa 4 mushobora kuhasoma hano haravuga
ce sont des israélites
Abaroma 9 murongo wa 4 ngo kuko ari abisirayeli umugabane wabo ukaba uwo guhinduka abana b'Imana no guhabwa icyubahiro n'amasezerano n'amategeko n'imihango yo gukorera Imana ngo gatanu nibo bakomotse kuri ba sogokuruza ndetse niwo Kristo yakomotseho ku mubiri niwe utegeka byose ni nawe Mana ishimwe iteka ryose amen mushaka kureba noneho nibikurikiraho ku murongo wa 6 icyakora kubw'ibyo sishaka kuvuga yuko ijambo ry'Imana ryahindutse ubusa nk'uko biri mu Bagalatiya igice cya 3 aha naho Pawulo aravuga ku bijyanye n'amategeko isezerano no kwizera hano mu Bagalatiya 3 ku murongo wa 17 haravuga ngo ibyo mvuze ni ibi ibyo shaka kuvuga ni ibi cyangwa ibyo mvuze ni ibi nuko isezerano Imana yasezeranije mbere ritakuweho n'amategeko yaje hashize imyaka 430 ngo aryice icyo sezerano cyangwa avuguruze uwari sezeranije kuko iyo umurage uva ku mategeko waba utakivuye mu byasezeranijwe ariko dore Imana yawuhaye Aburahamu yumusezeranije ku murongo 18 cyangwa se yawuhaye Aburahamu n'impano y'ubuntu mbese hano ni dusomye ko amategeko yatanzwe kubera ibicumuro yego byanditswe ku murongo 19 none se amategeko yazanywe n'iki yatanzwe kuki yategetswe hanyuma kubw'ibicumuro kugeza aho urubyaro ruzazira urugo byasezeranijwe kandi yahawe abamarayika kugira ngo bayatange bayahe umuhuza mu ntoki nawe ayaha abantu murongo 22 cyakora uwo muhuza si umwe nyamara Imana ni imwe mushobora gusoma mu byakozwe n'intumwa igice cya 7 aho hari icyo kibazo aho bivugwa havuga ngo Mose yari umuhuza ari ku musozi Sinai byanditswe hano mu byakozwe mu gice cya 7 ku murongo wa 35 uwo Mose niwe wa wundi banze bati ninde wakugize umutware cyangwa umucamanza kuri twe. Niwe Imana yatumye kuba umutware n'umucunguzi abihawe n'ukuboko kwa marayika uwo wamubonekereye mu gihuru. Kandi ni nawe wabakuye muri Egiputa amaze gukora ibitangaza n'ibimenyetso muri icyo gihugu no ku nyanja itukura no mu butayu mu myaka 47. Mose uwo niwe wabwiye Abisirayeli ati Imana izabahagurukiriza umuhanuzi uvuye muri bene wanyu umeze nkanje. Kandi Mose niwe wari mu itorero ryo mu butayu hamwe na marayika wavuganiye nawe ku musozi wa Sinai, kandi yari kumwe na basogokuruza. Ni nawe wahawe amagambo y'ubugingo yo kuduha. Mu Gifaransa, mu Kinyarwanda ntabwo bavuze iryo jambo, ariko mu Gifaransa aravuga ngo niwe wari umuhuza hagati y'Imana nawe ngabo. Kristo yagombaga kuba umuhanuzi, yagombaga kuba umuhuza w'isezerano rishya, atari kugira ngo atuzanire amagambo cyangwa amategeko gusa, ahubwo no kugira ngo atuzanire ubuntu n'agakiza. Niyo mpamvu muri Matayo 26:8 avuga ngo iri ni isezerano rishya mu maraso yanjye. Dutekereje ku byo Imana yakoze byose mu buryo buhebuje, uburyo imigambi y'Imana yashinzwe hano n'uburyo Imana kuba yaragiriye ubwo buntu intumwa ngo mu mwuka umwe wa wundi wari uri ku bahanuzi, wakoreshaga abahanuzi, wavugishaga abahanuzi bakandika, aba ari nako muri uwo mwuka umwe aba ariko intumwa nazo zimurika ibyo byose mu mwuka umwe. Ndetse wenda turajya na kure gato, tutari kwivuga twebwe, ahubwo by'ukuri turavuga Imana yo yatubashishije ubu kugendera muri uwo mwuka umwe, muri kwa guhishurirwa kumwe, mu nzira imwe, mu ntambwe imwe y'intumwa n'abahanuzi, mu ntambwe y'umwami wacu, mu ntambwe z'umwami wacu, no kumenya ijambo nko guhishurirwa kuziye nk'uko twaguhawe muri iki gihe cy'imperuka no kuryakira mu kwizera. Ndatekereza yuko tugomba gushimira Imana yacu cyane cyane kubw'ibyo, kuko yatugiriye ubuntu butari ubwo kureba gusa ibyabayeho, ahubwo itugiriye n'ubuntu bwo kumenya yuko natwe turi muri gahunda yayo, kandi ko gahunda yayo twayishyizwemo. Ndashimira Imana kuba harabayeho Pawulo wa wundi wakoresheje isezerano rya kera mu buryo bwihariye, ndetse agakoresha isezerano rya kera mu buryo bwihariye agasobanura mu isezerano rishya uburyo ibyo Imana yavuze kera byose uburyo byasohoye, ibyo yavugiye mu bagaragu bayo bera b'abahanuzi. Ariko nanone ndashimira Imana cyane kubwamwe ni Data Branham kuba muri ubwo buryo dushobora kuyoborwa muri ibyo byose muri iki gihe cy'imperuka. Mbega uko ari ubuntu bukomeye! Nta mpaka ngo kubumenyi buhambaye ku nyigisho, ahubwo kwinjizwa mu mugambi w'agakiza w'Imana yacu. Maze kimwe na Aburahamu dushobora kugendera mu nzira yo kwizera. Reka tugaruke ku ijambo ryatangijwe ngo mwa witeka kwitondera ijambo ryawe kurikira mu bikorwa. Zaburi 19:57. Aburahamu yarabikoze, izo nizo nshingano zanjye. ibyo Imana yasabaga Aburahamu byari bikomeye cyane, ariko Aburahamu yarafitiye icyizere, yizeraga Imana cyane, kuburyo yarazi ko n'intambira Imana Isaka n'igitambo hamwica, Imana izamuzura mu bapfuye. Kandi nashobora kubwira abagaragu be itangiro 22 umurongo wa 5 ati, nimugume hano njyewe n'umuhungu wanjye tugiye gusenga Imana maze turi bugarukane. Ntabwo yavuze ngo ndagaruka, ntabwo yavuze ngo nzagaruka, yavuze ati twembi turagaruka. Mubisome, mugira mubisome mwese. Aburahamu yizeraga Imana, yizeye Imana. Ijambo ry'Uwiteka ntiryari riri hano hejuru mu mutwe, ahubwo ryari riri hano mu mutwe, mu mutima, mumbabarire. Ijambo ryari rifite hano mu mutima, guhishurirwa kuzima kuvuye ku Mana nzima, ku Imana nzima. Kandi abakomoka kuri Aburahamu bose mu rubyaro rwe bose barizera, kandi bahindura amarembo y'abanzi babo. Kuva igihe Imana yatubashishije ko tuyereka kuyumvira kwacu mu kwizera, tukayigaragariza kwizera kwacu mu kuyumvira mu bikorwa, atari mu magambo ahubwo mu bifatika, Imana yumvishije amagambo yacu menshi ahagije ndetse yabizera benshi. Nta nubwo iki yashaka, ahubwo uyu munsi irashaka abameze nka Aburahamu ubu ngubu bahaguruka bakajya mu nzira n'umutima wabo wose wuzuye kwizera, bakajya gutamba igitambo nk'uko Imana yabivuze. Iki gihe nta kiba gisigaye keretse Imana gutanga igisubizo kivuye mu ijuru. Twabisomye nk'uko Aburahamu abisobanura, abizera bahabwa isezerano, basohorezwa isezerano ry'umwuka, iryo Imana yashatse guheshamo umugisha amahanga ngo maze inahamagarira gusohoka abagomba kwemerera gusohoka. Abagalatiya 3, izina rye rishimwe kandi rihimbazwe. Amen. Duhaguruke dusenge. Data wo mu ijuru, n'umutima wacu wose tugushimiye hamwe twese, tugushimiye uburyo bwose utugaragariza ubuntu bwawe no kubw'ijambo ryawe Mwami, no kubw'ingero utwereka ushyira imbere y'amaso yacu. Ndagushimiye kubw'umugaragu wawe n'umuhanuzi Aburahamu, uwo wahamagariye muri Uri y'Abakarudayi, muri Uri y'Abakarudayi, maze akakwizera uhereye ku itangiriro akagukurikira. Witeka wamuhaye umugisha kuri buri ntambwe yose, yanesheje abanzi, yagiye atazi aho agana, wamufashe mu kiganza, uramuyobora kugeza ubwo ibirenge bye bigereye mu gihugu cyose cy'isezerano. Ubwe yashakishije umurwa ubwawe wubatse. Mbega ubuhamya buzima bukomeye twasigiwe ingero y'izo. Bari kiranuka, ariko se ibyo njye byamarira iki? Njye n'abo turi kumwe ngo tubirebe, hari tunabitangarire, byatumarira iki? Tubaye tutagendera mu ntambwe z'Imana, tubaye tutayubahisha kumvira kwacu no kwizera, ngo natwe muri ubwo buryo duhabwe umugisha kimwe n'uwo. Mana yanjye, uvugana natwe ukatwereka inzira. None turasaba nka Mose ngo niba twagira ubuntu imbere yawe, tumenyeshe imigambi yawe n'inzira zawe. Mwami were kuba utatugirira icyizere, ibyo turabizi, ariko tugufitiye icyizere umutima wacu wose, kuko uri ukuri, uri Imana, ntabwo uri umuntu. umuntu wakwibeye mana turi zanye ubwacu turakwihaye turakwimurikiye ubwacu n'ubwoko bwawe bwose hamwe nabo twaririmbanye nabo bose nabo twasenganye bose mwami abahura bazi kandi tugusabye guhe umugisha abawe bose kandi wawe wose kandi ubashikuze mu biganza by'umwanzi kugira ngo ubayobore ubazane munsi y'ubuyobozi bw'umwuka wawe mana ikiranuka ndagushimiye gushimiye ubwiza bwawe bugaragaza urukundo rwawe rwinshi hano uyu mugoroba mwami goroba twabwije ijambo ryawe ubwo ijuru n'isi bizaba bitakiriho ijambo ryawe ryo rizaba rikiriho rihoraho iteka ryose oh mana uduhe umugisha nk'uko wahaye umugisha Aburahamu uduhe umutima wumvira kandi wizera kugira ngo tugukurikire kandi ngo dukore ibyo wavuze nanone tukuzaniye ibyo twari twakuzaniye byose ibyo twari twakumurikiye byose uhe umugisha abababaye abababara bose abari mu bukene bw'uburyo bwose abafite ibyo bakene byose ukize abarwayi utabare abatakwitabara ubwabo batabasha kwikiza ubwabo tasha kwibohora ubwabo
qui ressent la douleur et a besoin de réconfort
babaye bose bakeneye ihumure bose ube bugufi yabo turagushimiye mu izina rya Yesu amen.